kurudi sendo yangu season. Wasoni penda wezi kuni kwepa nando reason. Nafanya watu flani wone dunia kama prison. Nafanya mashetani ya naniona kata tizo. But your body stabbing normally. Pepper, zina kuja normally. First class, nigga my movie actually. Slogan kwetu normalina. Girl, you got the ding 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 ding. Nenda chuo kwanza baby kandali. Bado nakupenda usione siku bengi. Ukimaliza pepa tuta spengi. Ndani ya glass chokuta Dr. Salary. Zungusha kitu kwenye blanti properly. Kama ni hate ntaku kwaza normally. Normally. Normal, normalina. Kama ni hate ntaku kwaza normally. Kama ni hate ntaku kwaza normally. Come on, hate on taco cause anomaly. Normally, normal, normally. Shorty and I touch it together. Muda wote mi mama ndo macheda. Inaitaji mani kutuze forever. Siwezi kubali nlete unyonge kwa keneva. Spending my time and my money making memories. Spending my time and my money in jazz gallery. Toka nije duniani sija kaki follow me. Spending all my money kwa neni pa maneni. Ugeni Mungu ndo mganga na bado na shine. Don't tell me wana kunja ndeta na bado na shine. Oh tell me who said I wouldn't make it where you at. I made it. Mama really made it to the top. Rogeni, Mungu ndo mganga na bado na shine. Don't tell me, wana kunja ndeta na bado na shine. Oh tell me, who said I wouldn't make it where you at. I made it, mama really made it to the top. But your body stabbing normally. Pepper, zina kuja normally. First class, nigga my movie actually. Slogani, kwetu normalina. Girl, you got the ding 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 ding. Nenda chuo kwanza baby kandali. Bado nakupenda usione siku bengi. Ukimaliza pepa tuta spengi. Ndani ya glass chukuta Dr. Salary. Zungusha kitu kwenye blanti properly. Kama ni hate ntaku kwaza normally.